kosa ni chete watesi wangu waoneshe hey, tena kwa mgongo ni bebe pasipo njia unioneshe kaunaendesha bora bora